yake venye baba nani ya supplier.
We mtia hapo, we majanga, we mtia hapo.
Eyo music sound.
Mtia smoke the mtu, mtia mchache nae.
Mwamba ina tatu, chaba sam sweki. Mwamba ina tatu mwamta wisi, mwamta lenti. Mwamblis, tuwe sana hapo.
Majanga,
Utajua maisha bado hujatekwa, 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 utajua maisha mimi mwenyewe. Nitajua maisha navyojua, tusitaka iwe vua iwe jua. Nitajua ketres, tajua kebesh, tajua kekosh. Kujitega mageto ni kupuliza moshi. Nitajua maisha kufikiri, nitajua maisha kunakiri. Kufaa vizuri, etu nyumba zuri na mimi niwe tajiri. Nitajua kepapa, sijue kufa, sijue kunga hata ukeni shanga. Ukeni kata misi wasi bado poa, bado poa. Misi wasi bado poa. Nitajua maisha ni linke, nitajua maisha ni wapinke. Nitajua maisha ni wabunte, alakati nyingi niseme niko bize. Niko bize, niko bize, niko bize, niko bize. Mbangalasi, ito, heba itachidi. Hemidoke, hemkushi. Nitajua maisha so kama weme spent. Wanana wazawe kichwa kina vitu vingi wa pumba brushes. Kwenye mapenzi mna ends. Kama sina pesa kwenye mapenzi so mjezi kinabo. Unaringia mapenzi. Wakati mwesa kwa nabaki kufa tech. Usikate tama, pumba na jama. Fanya kazi kakita, usiseke chepa. Aina kushenga, aina kudua. Weka ndoto zao maskini kukata. Piga moyo kondo sichoke. Piga moyo kondo sichoke. Piga moyo kondo sichoke. Usipagawe uko vibiti vichete. Piga moyo kondo sichoke. Piga moyo kondo sichoke. Piga moyo kondo sichoke. Sipo kwa makini, chaple yeye. Niko bise, 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 niko bise. Tajua maisha, kidole na nyosha. Tajua maisha, bado sija tishwa. Tajua maisha, bado sija itwa. Kiwala ni mabega ni bado na kilisha. Shika kichwa kama kweru menisau. 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 Uja mami nilipe nisepe. Nilipe nisepe. Nilipe nisepe nisepe. Nilipe nisepe. Mkushi. Ramani kita kita bachos. Eba kwadi hodi. Ea tupo ichama chama chama. Ea Cape Towni. Ea Towni City. Ea Smarty. Ea Chukamad. Njopa Miami. Ea Mantanche. Ea Blessi Matuidi. Ea Idinado. Ea Sanoga. Ramampa. Hey, look, you're crazy! Nitajua kepapa, sijue kufa, sijue kunga hata ukeni shanga. Ukeni kata misi wasi bado poa, bado poa, misi wasi bado poa. Nitajua maisha ni linke, nitajua maisha ni wapinke. Nitajua maisha ni wabunte, alakati nyingi niseme niko bise. Niko bise, 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 niko bise. Shika kichwa kama kweru menisau. Shika kichwa kama kweru mesa. Ujamani nilipe nisepe. Nilipe nisepe. Nilipe nisepe nisepe. Nilipe nisepe. Nilipe nisepe.